soxna aisha mo ne yonent bi day di ak gelum aduna jegese modi ci mu jug dundam dana bari la wax badi subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi ñu ne da doon top digal liko yalla wax ne ko ida ja an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja lolé mu ne ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu mom la doon wéy digal la di wax subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi kon batay baat yoyu mënes nako bari la wax maangi tuddu selu yalla te diko sante maangi jéggulu yalla sa borom te diko tuubal